الو بورنيو تتكلم عليك يا حوالي وريا شرموتني ما ادري بلا يا زميريا
Somali kan diplomat imana kara hawar ama family man daswa magnada abar lolo shana kama dicna bas dad ka qar mela hashishada lugu aba kama hisbar wana iska laween ay wahya la qar bas marka hadla afkiga waxa ka baxmar lama wacalan barada qar tilka isasa qira ma hada la hanka ana sameeyo marka aan qabta qalin kama waaye arayo waxa si wa masir wadu tahay sharma iyo kubi kala deer international kumana gambada reer tiimkiga aniya la ibaqin waligay qof ma ba u daba dhaqin aniga isaga filan kunnin mana jira qof iga jari karatin dadka iska daa waxa iga yaba jin kani bedelayo wali ma soo bixin ayaa wici laga helay god qashin kuma aqaana waxbaha iqoslin ballan waya inaka adiga muslim saaxiibkayga amanin raga ma yasin adoo kale naagaha ma istusin horta ma barati carha neefsanin waa mataqaanida ha isnabin tama kana so ima hamanin markan hada imid hayne kenin ina ku badila marka hore marabin meqa ku ku dhahay fatha galin oran ku gudiga laki ma ima qalin wariya bi ke sheekha iska digin sujud ben ben dhul hamar sanin afarti sanashid mahar sanin faga waxa uga baxda maso helin balse hada baahida maqar sanin horta hada ka horsanin raga ma yasin kadib maxa dhacay adu kasoo maqasin waqtigu waa cajiib suku ma soo celin ardigayga noqo hadda ha nuuxsanin amarkayga waya kaama codsanin adoo iso mari mega ha qabsanin anaa ku joogo ha cabsanin umaba dhalane waa maxaki birkaan waxbaha iska dhigin amerikaan adiga dhan waxa u egtahay jirgaan haya wasaqaaniga qabashaarkaan ha ilumin shaqadada waa xarqaan rabkan waxa qori anu ah marqaan waxa ila fadhiyo virginia wacaan shaafici qaran doon jawiga macaan rais dabayaac mataqaan magacaan garubkayga fadhi hal bil makacaan masiixana ilaa aan noqono tabcaan aba waxba nagu baxdaa si lacaan wajina malihi markaan ahay noocaan noble cost time uma heno watana mani hadana ma shaqeyno wixirda marka baashaaleeno madameeno noo ma baqeyno hadan go'asana ma labalabeeno minnesotana mayga anaga heno hadde masiraama u qabaneeno waya umadhowa halka amareeno horta kuma tahay kuma garaneeno anagu canbixin kuma baraneeno ufkama hardaan qabanno ma jareeno yacquub adiba ibaalu saabalaa